Buza.
Naitwa Ali, Ali TZ. Moyo penda penda, sina ujanja juu ya yeye.
Sina ujanja juu ya yeye.
Mi kwake sina ujanja, siwezi bila yeye. Mana uyo mtoto kiboko boko, yani fire, moto moto. Mana uyo mtoto kiboko boko, yani fire, moto moto.
Ameniweza, niweza, ameniweza. Ameniweza, 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 weza, weza. Ameniweza, 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 weza, weza. Ameniweza, 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 weza, weza. Ameniweza, 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 weza, weza.
Jamani, 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 kama utani naonga nyumba. Jamani, 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 nafunga ndoa wendo wangu mchumba. Nimpe nani moyo kama si yeye? Nimpende nani kama si yeye? Mana uyo mtoto kiboko boko, yani fire, moto moto. Mana uyo mtoto kiboko boko, yani fire, moto moto.
Ameniweza, niweza, ameniweza. Ameniweza, 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 weza, weza. Ameniweza, 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 weza, weza. Ameniweza, 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 weza, weza. Ameniweza, 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 weza, weza.
Long brand music, idigida wapta. Muza mbozo mkari, Arimasha, George Mpole. Chuli kaoga na kila kaoga.